nakusima, oh mukwano nakusima. Nakusima, oh mukwano nakusima. Nze nalininda okulaba omulungi nga gwo mumbejja. Olw'obulungi bw'olina omubiri gwange okusanula. Akamaso g'otunuza n'akakafiga byabambejja. Mukyempisa oli waddala nze wasikira okuva eri abambejja. Nga n'abakuzamba tenda gye wakulira wabambejja. Entambula kwosa n'ennyambala byonna byabambejja. Jiragira togende wamwe onyanjule mu bazadde. Jiragira togende wamwe kuba nakusima.
Nange nakusima. Jira tugende wafe. Jira tugende wafe yo kwa njule mu bazadde.
Jiragira togende wamwe onyanjule mu bazadde. Jiragira togende wamwe kuba nakusima.
Nange nakusima.
Yada balungi tebasangika naye mubanji wasukuluma. Olw'endabikayo n'enneeyisa wansanyusa n'enterebuka. Kuva lwe nakulaba namanyirawo nti omutuufu alina kubeera gwe. Yegwanakakanya obulamu bwange era ekirooto kyange kuba naawe. Jiragira togende wamwe onyanjule mu bazadde. Jiragira togende wamwe kuba nakusima.
Nange nakusima. Jira tugende wafe. Jira tugende wafe yo kwa njule mbazade.
Okuja kwange Jolin chitwale nti gwali mukisanga. Zali pulani za Katonda eyatutonda tubere fembi. Nze munzikirize neyagaleko nanga omulungi namufumbudde. Yansuubiza obutanjabulira newe ndiba bwedde kumpagala. Eka neyagaleko nange
tugende wafe. Jiragira tugende wafe yo kwa njule mbazade.
Wada balungi tebasangika
tugende wafe.
Mulungi ebitagambika
tugende wafe. Jiragira tugende wafe yo kwa njule mbazade.
Wadabe fitina tebatwagaliza mbala wabaswate.
Jiragira tugende wafe yo kwa njule mbazade.